again. Doctor, I'm who I am, mama, yeah, yeah, yeah.
Ali ni fundisha lugha ya Kifumbira.